sokulava gwe Yesu komu kono gwo gutuyambelelo ogwo gutalemwa okuvedda nedda kalero tulabe Katonda chesaba nzerero mukama tufunukudibwamu abakabo basangula maziga wabule adayonga tawonye yogera bwogezi kigambo tuwone
mukama
kigambo kyo kituzeemu obulamu Katonda waffe okole ebyamagero buli omu afuna okuddibwamu ku ddoboozi onjiweka amafuta luno luyimba olufuula eddagala lwambala amaanyi okuwonya ebikomo abantu bonna baliko emizimu basumululwe bafune emirembe gwe wagamba nti ekigambo kyotata bwekituma tekidda bwe kiba tekikoze bwogezi kigambo tuwone
mukama
kigambo kyo kituzeemu obulamu Katonda waffe okole ebyamagero buli omu afuna okuddibwamu leero katulabe ku Katonda omulamu ngakola totuleka okuddayo mukama nga tetufunye mukisa nga tetuwonye ebizibu leero buli omu afuna okuddibwamu Mukama, buli omu afuna okuddibwamu.